We're going Creative Shade here, brought to you by Max
and John.
Wake up, Buddha. Kuna jamaa pana, I'm a shy off. Jintroduce.
Alafu mnashangaa mbona sikuji.
Okay, ongea na karibu ya mic. Unjo uzee.
finally, after
our last episode about our forefathers, freedom fighters,
African heritage,
tuliona it's time to let one from the previous generation atambie venye things ilikuwa on the ground. So finally Lunayo has joined us.
Wait, before millennials, generation yenyu ilikuwa inaitwa
Stone Age.
Episode 1. Najaribu kukusafishia. But yeah, we're joined by Lunayo. Tutajipiga intro properly. But this is episode 5 of season 3.
Na kama mnakumbuka last season, kulikuwa na Lunayo mwingine. Uyo sasa ni elder brother.
Yeah, Elise. Shout out to you. And
Elise na Diego.
How many, you said 36 episodes now?
Yeah, and it's akwa 36th.
Yeah, and we are, it's 1 year since we started. And of all days, ya nakamua leo. Hakuji.
Situlifama tumemchuji.
Sauti ya Shakui. We are grateful for 36 episodes and you guys always being there. And yeah, tunazidi sana. Anyway,
Pogito.
Abu tuambie guka, how are you? How's the week been? Umekuaje?
Hey, kwa fiti.
Hizi miaka zako 70.
Bana.
Nikuwa tu sawa hizo siku zote.
Nakula kwa wakati.
Unafaa kuwa na bedtime stories aje.
Na wajukuu. Umekuwa aje lakini?
Niko fiti job. Job imekuwa mingi. Lakini uliambia Mungu akupe kazi. Inabidi umepambana nayo.
Under pressure.
I work well under pressure.
But
by the way, unajua umesema tu job iko fiti. What do you do? Who are you?
Mi ni designer. Graphic designer. Niyo tu.
Na wale watu wa Canva mko side moja.
Bas.
Sasa nimekumbuka tuliletewa like a new member of the team. Sasa wa media. I think anafaa kuhandle side ya presenters juu kuna temenye presenters. Njua presenters tu pia. Wanafanga tu na mashida zao na mtu anafaa ku like ongelea a different product na pata anaongelea vitu zake hiyo day. So alafu kila time ukimwambia watu as in atafanya like one day alafu the rest of the days napambana na hali yani. So ndio alikuwa ameleta a new member of the team. So ndio alitachikiongea akasema yeah, even I tried doing design nikaona Photoshop imenishinda, so nowadays I just do on Canva. Niko I understand.
Lakini hiyo kitu huma. Mse kwambia ni designer alafu kivuliza kwambia vitu.
And the way I can do it. I can find someone who will do it cheaper. Basically kwa konga na vitu za kila kitu. Kata tangu time nilikuwa nimeenda home kufanya December. So see at first. Sikuwa nasikia kufanya hizo stuff zote za burial. Jua likuwa na demo stuff mob. Misikuwa nasikia mitaka tu niende home nitulie. Hizi vitu zote juu kwa fine. But sad kwa mchanza ma staff kwa program. Basi nienda kwa kuna mse flyer kwa cyber as in sawa. Unjua ni home ni kisi. So anatengeneza anga some of hizo madesigner. Wakona designer but uyo mwenyewe si nini. Yeah, nafiko kwa hivyo ndio najua kumbe hizi masaiti za kutoa inetuaje background is remove. Nikonga remove.bg or something. Like wana yaka tu upiche nitoa background na nini. Nafikiria mtu akipati yo kitu na Canva. Naweza tengeneza ma design mingi. But yeah, ilikuwa interesting at the time. Like when there's a lot more creatives out there. And we accept you all into the creative community. We accept you all.
Umekuwaje lakini?
Kwa saa, hii kimekuwa slow. On Wednesday niliamka, usually namkanga around 6, alafu nitulie, nipige shower nini na nini, ni video at least moja, alafu nitoke. Wednesday nimeamka, nilikuwa then ni Thursday. Nafungua simu naona ni Wednesday. Nje nilitoka kwa kitanda 7:20.
Hala?
Nile ile chenye umechoka like because me nilikuwa then like nifika Thursday kesho ni Friday. Nje wiki ishe but hakuna kitu naweza fanya apart from that kazi ijakuwa mingi really but imekuwa kazi ya kuchosha. Ile tu kazi zina kuudhi. But ijakuwa kazi mob. Imekuwa poa. Jana at least ilikuwa imetulia. Except ku record advert kama moja mbili. Tukawa na kazi mob vile. So, imekuwa poa. Man of the hour. Wiki yako imekuwa aje?
Ulikuwa na record zile ad. Hii company inaitwa aje? Hizi ad shit zimekuwa YouTube.
Uchunge vile unakam. Kidogo tusitukange. Gani hizo?
Hii online shop flani. Hizo mads flani.
Za Kenya. Gani yenye naonanga ya manjumu hata simali zangi.
You've been looking for something.
No, nijo.
Unaweza kwa my next employer bana, ni hata ni relax.
Santa ameamua.
Uwe bana, unaweza ni azulia mzee bana. But ye. Emi yangu imekuwa venye John amesema like if late bana natoka kwa bed 8:30 na si stuki unaona ile guilt yani kazi yenyewe imenichosha hiyo design ile design yenye si bora nitafika stress inipigie huko unajonga ile yenye come whatever come nikifika huko kaa ni siku ya kuletwa juu ile na mka ukiwa form 2 ile time ulikuwa umechokanga na shule ujali mwalimu akushike na makosa sikushike wewe huko tu
but mimi ilikuwa form 4 si form 2
kwani niliruka stage
ilikuwa form 4 ndio uko ujali hata kufukuza wewe redo mko registered KCSE
wewe ofisi ulikupiga ukiwa
simulikuwa shule moja.
Sio sio alikuwa na different tunapata msee form 3 ndo anasumbua mimi.
Simulikuwa marafiki.
Wengine form 4. Lakini msee alikuwa karau. Alikuwa karau tukiwa form 3. Na hiyo form 3 yeye ndo alikuwa anafanya nashikwa kwa makosa. Oh, by the back story. Anyone listening, me and Luna went to the same high school. Same uni. Na sasa bado tunafanya jobs same industry. Nini jamaa anacheka.
Mtawa text.
Yeah, so imekuwa like growing up together so far, which has been interesting. But it will some work you are from 3.
Mimi.
Eh.
And so una John Membia mzazi ya ski podcast.
Ah, must be nice.
Oh, kana mzazi si mtoto, si mjuku.
Chano mwatako. Oh, sorry for that. We are tough to Anyway, talking about Luna, imenikumbusha when we started hustling. The hustles zenye tumepiga. And the first proper one ilikuwa, sijiko utakumbuka, we were painting nini?
Props. Asa how?
High school.
Asa how?
Komarok High. So, the year was 2017. Tukapata invitation from... Umsele kwa nitu anani?
Shitubi.
Mesemewe jina na bitterness. So that guy... Ali na kwa kina Brea kona tu artworks kwa Brea wakasema hapa we kijana si nikikupia kazi unaweza piga na we ni nani ukasema nini. He'll do the best job that guy has ever seen. Brea kanichapia nini like we excited that this was going to be a good project for us since we were studying art na tulikuwa prepared like for anything that could come soon. We get the job, nafika huko nini nini, quote, wendo liandikanga quote ama ni yeye mwenyewe alitupatia?
I think ni si tulikuwa tukanga tukaandika.
Ilikuwa like 50 something. Siko sure of the
other part, I think, but 60.
So tulikuwa excited, hey bro, tujui ona pesa kai hiyo time. Hiyo kwanza mki cut cost 30-30. Bro, ama first year. Miko nadi nilikuwa, nani anza kumbuka? Tulikuwa nae, nilikuwa nimongelesha nga msi fulani, alikuwa nauzanga TV pale wendani. Mwambia hii, hii Samsung hii nakujia. Hii next week. Lafu jida, hiyo shop ilikuwa karibu na home. So nikipita daily jioni, o jamana nicheki ya dia na nigotia. Ya najua, ah, hii mali iko sawa. So mina luna yao tukaendanga the school. The school ikapatianga yu, ilikupatianga the check, sindio?
Akoto walisema tuende tufungwe sijui banki ya, ilikuwa Equity.
Equity, so we were given the check. Shule iko na shida. So after we got the money, bro,
ushet the money?
Money?
Ah, no, the check, no sasa.
Oh, na shaka ya, amu jamaa likuleo pesa nyoisi.
So tukapewa check. Bwana mnaangaliana hivi unasema, "Hey bro, hii figure." I think that's when you opened your time to ulifungua bank account ya Equity, si ndio? Eh, tulikuwa excited nini nini. Then huyo jamaa akakama. Umsi.
Eh, sema lazima tuende naye.
Eh, tuende naye huko kwa bank. Ati ndio bro kitoa do ama kinini the check. Alitupiga piga lugha fulani, hata siwezi kumkali sema nini, ndio tukaenda naye
Tinder swindle.
Twende twende kwanza tuchukue supplies, alafu wewe ndio uleta ufala hata kwanza. Jilikuwa tukuelewa ndo tutafanye kazi, wewe ukasema ah hapana, wewe chukua cash. Tulipe tukimaliza.
I mean I was a good CRE student, be honest with whatever you do. So si mimi kafikiria huyu jamaa is
ili kufikisha hapo.
So mio time kumbuka tuko 1.2, na hiyo time competitions au za drama zilikuwa zimekaribia. So shule ina demand time, na huku pia atwezi angusha juu zilikuwa props kadhaa. So mimi na bro tunaamka kutoka wendani like 5 before hiyo time. Kulikuwa na jamii ujinga Thika Road, ukifika tao by the time unafika koma ni like ai na mimi yuko time imesonga songa, upige rangi hivyo hivyo the whole day, tutoke koma like 5:30 wanafunzi pia wakitoka, and pia nyinyi mnaenda mtaa, unafika ndani sijui like 8 ka kulikuwa na kitu mwambiwa chuno unachungulia pia. So umengangana hivyo for some time, then tukamalizanga kazi. Hata ni better tu ukina rate but julikuwa bita vibaya sana.
Atakuwa tumemaliza kazi. I think ilikuwa imebaki finishing touches za prop moja. So hiyo time ndo tunaanza chase invoice hivi, ile pesa yetu. Kidogo jamaa jifanya ajasikia.
Cheza bad box.
Tumeenda hivi. Tulicheza I think for 2 days. Ikafika point tukaona tu wenyewe mse anatucheza. Max sema tumecatch tunasema manze si tuko na hapa paint.
Prime.
Tunakuja tunapaka white yote tena. Tulikuwa tu bito mse. Alitucheza.
Actually, I feel pain. Pain.
Good. Lafu mkumuke venu mwambia ule jamangu wa TV. Yeah. Buda sulisema hii wiki mali. Mali ni yako.
Nimekufungia mkubwa.
Max alikuwa ashanunua TV.
Bada, nime print receipts.
Unajua.
Unaenda kwa Max, unapata Ariel. Ariel likawapo na siku kutoka kwa dirisha lakini.
Asha. Asha apologo TV.
unajua venye nilikuwa nipigenge hesabu ile bed sita kaleka banki kaka hivi viti
like ya kwambia hiyo time nilikuwa naisha juu unaenda unaingia unapata like hiyo time sasa sit kwa dara alafu hiyo time like ndio tulikuwa tuanza like kuongea na Max ile consistently. So mi kwa hapo hivyo naona tu Max amepost kwa ile overall yake ya orange. Kwa hapo na paint tu my heart ji na kakuota hapo chini niko ah all right hii pesa inakaa inaingia mzuri. Alafu jeni nafika ile unaongea Max ambia ah nini azile kwa kazi mob tu fuck kwa tu ABCD ah fit fresh. Cha ningia era kesho tusonge.
So eh situkachezo tu hivyo jamaa. Kamaliza kazi tunamuliza eh do yetu ni aje. Eh jamaa kama kume exile.
Alafu the sad part ni umse bro yake ni alikuwa moderator wa
high school. He's drama. Quite famous. Ikifika drama scene. So eh ikafika place Pogito. Oh, ndio naweza kumita Pogito. Ana call umse ashiki. U jamaa wako Max ama tuende hadi kwa umse tutafute kwake. ama tuende police station. Mimi namwambia tukienda ta police station the high school gave us the money we asked for. So high school ina ngori. Ati ama tufinyie tu umse tumtafute tumpige. Eh? Nimefika please. O jamaa na threatened. Ame-threatened umse mimi tugonga do. Alafu umse huyo do anatumwendi
namba na. Na alikuwa amechoka. Eh, na alikuwa
ananiambia tell your friend not to threaten me. He doesn't know. Hey, but hey, you know tulito konga
character development.
Tulianza kupiga kazi exposure kitabu.
Ilitufunza lesson about business.
About like, business, but it was a huge lesson.
But anyi mlijifunza. Mlikuwa na hiyo pesa. Mlikuwa na hiyo pesa.
Hey, you know the sad part juu tulienda hadi nilikana huyo oh manager wa hiyo bank.
Mm-hmm. Oh eh.
Says in mean nilikuwa na hiyo cash yote hivi.
But yeah, we got late. We learned a lesson new time.
Lakini ya Max imeendelea anga. Max hata last year ule demo wako.
Uwa jasikia ma story ile yenye nilopigia juzi na ile date kio mimi yewe utu kienda airport to PFA that is the first one. So mazo bunka experience ingine tumepitia na wewe shida
na no munka
zake zetu zimekuwa nyingi. But I think Lunayo has been part of us in developing as you guys know us as the hosts. But before you've heard us mention about its expression, it's been there since we were beginning to learn our creative side and like noticing that we could do something. Anytime we mention him, we umesikiza episode zote, you've always given us feedback. He's one of those guys who's always there and we really appreciate that. But as much as he's part of us, people always see the good work you do as a designer. And like the steps you've taken in the last 2 years, everyone notices something. People come back to you and like ask questions. Any of us, if you're in a trouble design-wise, we reach out to each other.
The name changed. Kitambo like when you are still starting out like the design kufanyiza zote. Okay, initially wakati watu walikuwa wanataka kuwa interior designers.
Oh, that's another.
Initially watu walikuwa wanataka kuwa interior designers, then sasa character development ingine ya shule ikakuja proper. And yeah, like tukakuja tukakutana sasa kwa design zote, then mimi nalinayo tukilikuwa animation and madara nyingine. Alafu then sasa unajua like ndio mwanza na alikuwa ule mse wenye acha niseme ilikuwa partly like ni ule mse mako very curious and talk jua like a lot of stuff like nitafanyaje. Alafu tena pia because I think all starting out kila mtu yote alikuwa na ile like hauko sure about kazi yenye umfanya, so utakapo hivyo kidogo mnafanya kazi na linayo unasikia stuff iko sawa, stuff iko sawa. Stuff iko sawa. But like since then so I've changed to the point that when I check two kazi aliko they say kazi iko fit, you know, like I need kukuuliza cause ya jua like kazi yenyewe iko safi. Point yako cho hizi like I've changed like over the years like hiyo kufanya na kuuliza tu like hiyo kwa curious like nitafanya this stuff like cause kami most of the time sijawak na leo sana kwa design na konga most of the animation the year and kama aliamua hapo ametupa mkono. But yeah, cause a lot of the stuff like tutaongelea kani kicheki something interesting tukaziliza hey ulicheki stuff line na fulani ni mtumie then tuongelea ideas zenye hata fanya but but tuongelea ideas kama like the projects that tulikuwa nazo like for the year. Like it's very interesting like just being with someone else mwenye na see like you can exchange the ideas cause inakusaidia later on when you're trying to think of what you can do, what you can achieve, cause kawa saying you know like you can do ABCD then I mean unafaa kwa na that certain belief of what you can do in yeah in the other different stuff. So it's crazy, it's all well and good,
but wait, unajua as much as you see that everyone who reach out like to us or ataka Ibrahim, they always think that he journey kwa raisi and then they think that you just landed up as a designer in an agency, but like kuna that process like achan kumbuke ulianza your first job in what year? COVID times before COVID.
Job ama internship?
Job. Internship COVID. Tulipiga ile third year. Then after
ilikuwa hiyo ilikuwa jan
4.1.
Yeah.
4.2, we're going to 4.2. Due to 4.1 pamoja. And I don't know. Ilikuchanganya hiyo time?
Ilikuwa crazy. Jumefika hapo kwanza place yenye nilikuwa nimeenda mimi ndo nilikuwa designer pekee. Alafu umetoka chuo unajua ujui shit. Pole. Unajua ujui
endelea.
Sasa umefika huku. Alafu I remember the first day yenye nimefika, I think alikuwa anataka ku get designer mbio mbio like alikuwa mpata big client and alikuwa anataka vitu zi run fast. So ushafika hivi ushapigwa na campaign hapo nini nini. Haujui anything. Ezi nilikuwa na shinda. By the CEO time hata bado nilikuwa na shinda na wasumbua. Sorry. Juu nilikuwa job. Umepewa hivi kazi unashanga. Unaanzia wapi. Ezi ni yes unajua. Haujui design as in as much as. Venye umse anadhani unajua. Sisi nilikuwa na shinda. Wasa wako chuo na text mse na mtumia. Iko hivi hata release bro wangu. Nilikuwa kuna job fulani ilinipiga stick. Nikamcall nikamwambia ndio hii file hebu nisaidie. Ilikuwa mentally ilikuwa hard juu daily unaenda job ukijidoubt like inafika end month unalipwa do unashangaa as in do I really deserve this as in hiyo period ilikuwa tough for me as in sijindai semaje but ilikuwa ngumu mentally.
Na pressure ya mzazi. Kijana nilisema uende shule au muone uanze kazi.
Mimi mzazi wangu by the way amekuwa very supportive. Sijaiona my parents wetu by the way amekuwa very supportive. Juu mimi niliambia madhe after high school nataka kufanya hii. Ni sawa. As in juu alikuwa anataka nifanye med. Nikamwambia zina kunisumbua ati wewe ni.
Mzazi alimwambia fanye med akaamua fanye sports science.
Oh, backstory to this. So, mention your story ya med nikakumbuka. Iyo time, Lunayo alikuwa nataka kufanya nituaji.
Si, ote tulikuwa nataka kufanya interior.
Before interior design, temi mkona
pick courses. Ilikuwa pure math.
Ilikuwa nataka kufanya siju pure math. Another selection of yours ilikuwa nini?
Is in main. Main si ilikuwa architecture.
Oh. Then me on the other hand, mi nilikuwa nishamonga.
Interior.
New path. Then I sit down tunaongea na Lunayo, you know, and I'm like, hey, boot up your maths, bwana. Wewe kuja huku na sitakuwa napigania at chuo miko, sure? This is the right path. And yeah, ukajipata umeingia art school. Ulikuwa unasema about parents hiyo time.
Oh, mi parangu atanilimwambia yeye nime get job nini nini na think nda hold on chuo kiasi. Definitely kama mzazi atakuwa, hey, mbona nini nini uta graduate. Unajua most people huenda job anasa usuri ya chuo. Size in wari yake liko hiyo uta graduate. Nikamwambia yeye ndawezi ndajua venye nda do ni graduate, alikuwa too easy. Then it's okay. Kama umejipanga ni sawa kunisumbua.
Alafu after Abu, what happened next? The first job.
Oh, as in my first job ilikuwa hivyo, ilikuwa tough, but venye inaendelea vitu zikakuwa, as in
nakumbuka kuna ile time yenye mlikuwa anga ukifanyanga zile ma venye ulikuwa anga na work di weekend, inabidi wewe na Max mkalie ma design hapo. ati Max nishikilie flani unifanye
ilikuwa
bado ile ma stuff za DSTV
ilikuwa
umesa ukifanya zile ma kazi
zote ile brand hiyo.
But hiyo time ilikuwa ni juu ya venye COVID ili hit to be have to work from home.
Yeah.
As in before that job ilikuwa easy, Monday to Friday, work weekend. As in kumaliza kazi yako home, umesahau story ya job. Time ya COVID boss anajua uko nyumbani.
Na joko on call.
Exactly. So ulikuwa unapata una work from morning imefika hadi 12 bado una work calls, in, kila kitu ya client ni urgent. Nilifika point yenye asubuhi ilikuwa nashinda naamka naenda super na buy energy drink na cake juu umeisha, lakini lazima upambane na hiyo hali. So nilikuwa naita Max juu tulikuwa tunaka the same area time sana kama tunapiga tu hapo makazi, akona fa comp yake hivyo sana, mtumia ma files tunasaidiana. Ilikuwa fiti.
Kwa kucheza PS for me. But enye hiyo time mumse alikuwa natii. Kusema tu kweli juu, utapata pinyo limoacha, tena asubuhi kifika hiyo keja, bado ako tu kwa combat.
Nika nauliza, ni mnaona in the near future, like itakuwa end the culture, like working culture, most places.
As in, by now, yeah. I think majority of people, especially the companies, sijui a good term to say it, like to say me forward thinking, wase wana work too from home ama remote.
Na mimi siongelee kwa from home, mimi naongelea hiyo like more kwa sababu kwa kitambo most companies ilikuanga hadi Friday unaenda home. Nowadays ni much more easier kupata company yenye sato mnaingia half day.
Kila company to say
okay, si kila
government what I'll see, kulikuwa na advantages za working from home na pia ilikuwa na some disadvantages. Juu kuna mabigi yengine, maicharo alikosa kazi. Na sasa maicharo wanajua, wana form. Sasa ni yana tafuta kitu yote kukupea pressure. Unapata? Like, for those guys who work under HRs, nimeona most of them are complaining that sasa HR sasa, ana, saya fuatili msi huko kijani. Lakini sasa unapata pia na yeye, ata try just to find anything.
Client amesema ABC.
Unapata jamaa mika kwa comp hapo anazimia, which unajua kwa ofisi na kuanga do not call me from this time to this time. Working hours ni hii na tumekafungia hapo. But msijui kama kwa mkenezi ni za generation Z akisema.
Nje kwanza zilitokea after tulikuwa na ile story, ile talk na Makish. Tukiongelea like venye Gen Z mtu anayekiamua kesho ingi kazi. Imeisha hivyo, acha aende nyumbani, mshahara kaa naye ukule. Of which, mimi nilikuwa na hata most people alikuwa na support akisema like it's not okay, like yes nyumbani and all.
It's 50-50.
Jini good and also it's bad.
Mm-hmm. The good side and the bad side.
As in good side, yes, definitely. As in, I feel employers ama work environment, probably they'll look for a way to make the environment conducive for people. As in, itakuwa toxic and all that. But on the bad side, ni mse atazoea soft life. As in stress kidogo, ai mimi nimeenda.
Najaribu kumka caption moja ilikuwa kwa hizo post. Ilikuwa mental health ama nini? Kuna ka quote fulani. Walikuwa wametumia hivyo.
Ah, mimi nakumbuka ile WhatsApp chat ule dem. Sikizi sasa unafanyanga nini? Mimi na slay.
Jeni ambia Max we job unapatanga mails ngapi? U client unaona tu wenyewe anakutafuta na amekusinya. Una type hapo vitu
unaanza kudelete.
Una type tu hivi unaona acha tu nitulie unarudi unaandika tu polite hapo haya.
Jana imebaki nimefungulia boss wangu roho juu ya client mmoja bwana. Mimi nikamwambia check ni aje ni waamue ni mmoja yetu wabaki. Shere tu my boy Nick. Jana tulienda tukamwambia big wetu wewe ni aje ni waamue. Niweza uendelee kupata pesa ama
na ufanye hiyo kazi.
As in, kila mtu ufike hiyo point. Hata our parents said the jobs are stressing so, but
though okay me from my sasa from my side no na okay of course see conditions especially for employers because imagine umefika umekuwa creative director umeenda umechukua like mwezi hivi ukifanya tu my interview nini hiyo mwezi mzima umekuwa tu wewe unafanyia hiyo era umekuwa ukifanya my interview nini ukishikilia tu job msho umpata jamaa mwanona au msiako fiti design niko sawa kazi imeiva. Naingia, naambia, huko hivi, yes, nina nini, but most of the time we'll treat you right, nina nini. Clients once in a while, njua like, watu wanating. Naanza fiti, nini, mpiga hapo hivyo mwezi mmoja. Njua ile nyewe, sasa bado unamwekea the rails, nina nini. Ah, umse anona, kazi kwa saa. Lasta inafika ile time, sasa unamua, ako ready for responsibility. Unaanlish the floodgates unampatia hapo hivyo makazi tu zenzi na kuja ati client flying and flying nina nini we just have to make it up to him nina nini so you have to do this by this time so ni Max anakuwa hapo. Obviously amwe nje penye mefika itabidi tu tuonane baadaye. Jamaa atoke hivyo wezi wezi tena mwezi mzima tu unatafuta mtu.
So ni messed up. Je, utaipata place ati client akusumbui zinbosa kusumbui juu unajua client ako ana feel entitled juu anataka worth for their money. Yeah,
but mimi pia mimi naona kuna ma client wengine tu utaka kubamba mabosi wao huko juu unaona ile tu inaonekana ni kana piga wira. Mimi kuna job fulani tushaipiga tumejituma vibaya sana hiyo mtaa kumbe hiyo tu ni kato alikuwa anataka kuonesha mabigi wake. I staff in as sijui kwa napata it's not a required it wasn't required or anything for them to move forward but unajonga tusemaje unamka ve primary ama kwanza primary tule poleni mahani lakini unamka tule tudem tulikongana kirehere unataka kujipendekeza kwa class teacher ama mwalimu like
wajatupia
homo. I hope uko kazi mnasema muendelee kupewa kazi nyingi.
Mse unajua watu wako. Watu wako.
Kwani umepitia?
These people wana growing up na wanakuwa bado hivyo.
Usianze kutaja majina. Just keep yourself safe.
Mimi nataka experience.
Be safe.
Alitisha kazi extra nini? Alitisha kazi ya ziada.
Acha tu.
I think Lunayo can do this better. He had this idea of which he wanted to do ABCD.
So, but if you give him at least 2 more days, I think he'll have done it.
It's 2 more days.
Mm-hmm. By tomorrow.
Yeah, by tomorrow. Sayo ni 4.
EOD.
But I know, But me sina issue na watu kwa hivyo. Because
I don't be like that at the expense of people.
Miss semi ile ati una quit ati hivyo. Because hata wewe ukienda job uko kwa hivyo 3-4 months. Unaona like, hii job situation yenye niko ni mbovu. Na kuna opportunities. Because si ati hawa si wote nye wana left kwenda kukaa nyumbani. Sahi unaweza fanya job uki apply. So many other opportunities kwa hivyo. Unataka kwa remote, unataka kwa a different place. Unaweza apply so many places. So, sembele kama mtu mwenye anatoka kwenda job ingine, like yote mkua hapo mkua kia play different jobs. upata different job like cause sai tuko young enough and you unaweza try different ventures. That's why sai ukipata better offer kwa sababu like bado ndio you're still trying out things nini na nini utaenda huko. So it's the same thing na wow if you're moving like from one place to another place kwa sababu the place yenyewe uko si conducive, I mean, well and good for you. At least jaribu upatiane ka 1 week ama 2 weeks notice. Usiamke useme like the next day umeenda. But for sasa ule mse mwenye like ukae hapo kidogo then uone imekuwa tapa cha niende nyumbani. Ai, you're saying a different ni like how at the point of desperation that you need the work.
Kuna mse anakonga na hata tuseme ako na mtu hii nini like ako na responsibilities, they really need the job but unapatanga hiyo job ina stress, anasema heri kae. Is it mean she ona mse amefika hivyo na si ati ako na backup plan at you sijui mzazi atamsaidia ama ati ako na maybe bwana ama bibi atamhelp, mse tu anasema tu zi na anaishia
sema
mentally kuna toxic environments huko.
Kaka iko hivyo, unaamka tu unamwambia kesho sikuji.
But mimi kamjengo.
La pieni iko huko kesho singi.
Mimi niko na swali. What's your take on how things are currently sitting in the creative scene? Like some environments, workplaces, you know, take advantage. Like they'll make one person do 3 roles with the salary of one. I think na inaendelea kusonga sahi. Like if you compare the not really the generation but the guys who are in the scene that we are currently in or like 10 years ago, 7 let's say 5 years ago, the requirement for a specific job like let's say a creative designer, acha tu example ka hiyo, the basic roles inakonga the creative elements, so you know how the things run under that. But now you find that kuna jobs zingine zita expect jamii kuwe copywriter, jamii kuwe
nafanyanga hiyo
video editor na I take videos, like you get all those roles then you say the same day within one day anafaa kuwa ame edit whatever is needed, anafaa kuwa ametengeneza kani the graphic work, anafaa mimi kwanza unajua watu nishangaza those guys who think copywriting is quite easy
kitu si rahisi
until you tell someone to describe themselves or say something about themselves in like 10 seconds with words in your certain leo ndo inaitingi mse oh kumbe ndo nilisome ile stuff kwa ile ad si rahisi mse alifikiria
kazi yangu kwa kazi yangu jumu fananga copy yote ya job like kwa posts kwa briefs kwa naandikanga SMSs naandikanga ads. Alafu nafanya pia sasa sina kazi ya designer kama kawaida. But
do you find it a bit challenging?
Because if you're to be honest, no sasa for mimi okay, one good thing about it, since not in house, the product that you work with, most of the time see you na kani kwa na agency kuna ile day to day work yenye na need kufanya client. So imagine nataka ni kwa nafanya hiyo kazi ya day to day ya client alafu pia na need kupost na need kuandika hizo copy zote. Then it got a bit more challenging. And for me, but it got a bit within your frame ya what ni kwa sababu kami I'm interested in kufanya hizo vitu zote nataka kujua. Kasa hii nimejua kuandika SMSs, kasa kuandika between hizo
150
characters nini hizo vitu zote. And kwa kuandika adverts nimekuandika kadhaa. So pia nimekuandika learn from your side. Like for me it's something I wanted to do especially sai, and since niko in a position that naweza fanya bado nikifanya design of which si kazi mingi ile day in day out, it's okay for now. And so for me, for my situation, it's iko sawa, but for naweza imagine nikienda sasa place kama agency penye uko na brand kadhaa zenye una need ku work with, kuna hii brand unafaa kufanya post zao, kuna hii unafaa kufanya post zao, alafu ati unamaliza kufanya post uende upload ndo ufanye nini and all that. But since like me suddenly the same thing of which I'm working with, like brief yenye nilifanya asubuhi ita translate to product yenye nafaa kwenda during the day, na hiyo ndio translate to the post yenye nita put up, na ita translate to the advert yenye nafaa kufanya, na same to SMS. Okay, it's a messy for your brand, but no, like since they're in the same ecosystems, you know, work together. So I imagine you can find it, but it's for an agency. Kuna vengeza. Because I could have been unakad. No, come okay, let me call it to again. No, una semole clients in Yanakujanga. Alafu anakuja anaza kuambia, eh, hey, so do you remember when you wanted to do ABCD? Ni kama wanadhani unakanga kwa akili ukifikiria, eh, hey, brand, oh, tunaweza fanya nini? About them. Yeah, as in, it's not, I can't give up. It's, unengianga kazi, unangalia like what's on your table, brief ilikuwa inataka nini na nini, how can you well translate it if it, your brief line na flani, hivyo, and, unajua, like you move on, say you utasawa about the brand, but you won't keep thinking about it, because, uwezi jua from their side nini wanafikiria. Because unaweza fikiria, okay, maybe kutoka hapa, tunafaa, maybe tuanze kupush this product more with maybe videos and this stuff. Next time unakuja unapata, yo, product imetolewa ni a very new thing. Unafaa tena kuanza kufikiria new things for you. So, I don't know.
I think, yo, can you mention is something I face on a daily. Like, because people assume you're working as a project manager for them. Like, in an agency, but working with them, one expect nikisema, you remember that thing we did last year in September, na bado hajapea context so far, that had some certain copy, you know, like for them, they think they are the only guys.
Kila client
with Daniel. Niye pike yake, you know. So you find like you have six brands, then you head of marketing, whatever one of the other. Kila mtu anakaa na whatever different here. So at times unakanga hivi unajiuliza, sasa kama wana think all the time I'm thinking about their businesses. Now mimi mwenyewe nafaa kufikiria stress zangu za Liverpool na maisha sanga. Sijui kwa nani pata.
Kwani unalipa kufikiria stress zako.
Usiongele mbele ya fano wa Manchester United kwa stress.
Oh, pole.
Oh, fano F1, pole. Fano F1.
Oh, wale wasikizizo leo na kumirizo na wameweka F1 wote.
Mimi nilikuwa nashangaa ile siku yenye nini
Mercedes waliunveil gari yao. Naingia hivi kwa WhatsApp. Naona tu silver.
Kuangalia.
Kila mtu fano wa Manchester.
Afe.
Walishinda league game week 3. But anyway.
Bana, tangu tu wapige leads.
But anyway, like, bro, this is something me I always ask if you've listened to the previous episodes. Jusa, job yake kwanza ilikuwa in-house. Na pili?
Ilikuwa, as in, always sema ilikuwa in-house.
Silikuwa in-work eager, but...
It was, your place ilikuwa... ilikuwa mnika tu agency.
Okay.
Juna jofo in-house, una do job ya the company itself. Hii ilikuwa client.
Oh, hey, nimekumbuka nyo zilikuwa kaza
wakaza. So, ya like, una do 360 work ya huyo client. So, as in, it was basically nika agency tu.
So, kikompia hiyo na...
A proper agency.
Na where you're working now as in an agency, what way difference... ama what you take juu mtu kama Kish alikuwa na opinion yake akina Elise akina
difference ya in-house na agency,
like for you, how's the agency experience coming?
I feel for me juni preferences in for me right now I feel agency iko sawa juu I'm young.
Kama mtu wako fuji anasema they're young.
Like, say in a feel, unaona venye John amesema...
What a job!
Let's give you John amesema, anaduyo hizo job zote, say, but I'm stressed really because something he wants to do. As in, mina itake hivo. In agency, nda utapata leo naguza posters, kesho unafanya branding, kesho unafanya billboard, like...
You're not limited to one thing.
Exactly, unafanya a lot of things. So as in, una learn different things, layout, blah, blah, blah. So, and currently say it kwa young. So by the time unafika, as in, uko mature enough in the career. As in, saizi wezi sema...
Mature yako ni ya homie. Yes.
Anasema in the career. In the career.
As in, unaweza specialize in something. Unaona, tuseme... For example, ukienda in-house, hautakuwa ukifanya everything yenye ulikuwa unafanya agency, you'll specialize. And so far, as in, mimi nasema naipenda juu, that's what I started with. So sasa hii mini shazoe hiyo kila saa uko on your toes like eh hey, client anataka hii job mimi sijui eh actually nimewaki in house place flani but ilikuwa internship as in a feel nikienda in house sasa hizi ndakuwa bored juu in house you'll just do one job hivi as in si intense ka sasa hivi niko as in for me personally na feel agency is good but ni stressful
under pressure
Me thoughts zangu I think sijui can she mention but my thoughts I always try thinking of working outside an agency like as umesema at this age and I find it tricky do I'm still a designer and that's the first thing I always mention to anyone I'm a designer so I'm used to when umesema like you don't know what's coming like hautaweka na kitu moja leo juu brief itakuja nini utaambiwa hey these new guys we need to do this
utapata campaign
so and always having that flexibility of trying to think how well could I improve my client but sasa naonanga kama for some in house unapatanga they'll come agencies do all the branding and marketing then whatever reaches the end of their designers is just
when ku adopt
when ku piga picha hapo pia nafai ku penye the agencies so at in the at the moment I got an offer like sometime last year quite tempting but nikaka hivi sasa when I was to make the decision nikakuwa will I 3 months later with apart from the money will I be really enjoying the job am I takwa yeah but when you tumesema that's our own opinion to
age kuna mse tuko the same age ameanza na in-house and yeah personally ana feel iko fit ana grow venye is in
yeah it's all about
I think kwa in-house kao kuna more creative see creative as in freedom but uko na more into other projects per se like ile yenye cause kama una working house wewe fanya tu designer mtafanya post moja mbili nini na nini na itamalizia hapo so hiyo ndio I think card ndio nilikuwa nasema card yenye mimi sasa hivi na work na hizo like adverts nini na nini all the other things inanisaidia like kunikeep like kujua tu venye brand ina run like vitu gani wanafanya kasa hii nimeanza kujua venye wana schedule media nini na nini like nini na respond poa and all that so I think you know the best thing mtu anaweza la
lakini Mr. Celia tweets all vibes and inshallah bwana mimi watu lala kwa ofisi bwana it's no joke
I think pia kitu ni toxic juu kuna time fulani is in umetoka ushazoea like the whole year unakimbizwa ikafika point fulani
kenda December
sikukaa tatu hivi hakuwa una job like ni to change change text hapo umemaliza kazi so unakaa hivi hadi unashanga ai siko isongi unaingia YouTube unaona kila kitu imeisha like unashanga sasa unafanya nini na siku yako
mention hivyo unajua one of my colleagues called Nick kuna time one of our clients I'll come and pay pressure the previous week then akakuwa msika so yo week next kuna deni kamikami hivi like bana lose feel kama niko sawa ikafika jioni at least jafungua hata software moja ya Adobe acha exactly. Mimi sikofish like unajua ile mzee always on you
unapenda hiyo toxicity
it's a relationship but yeah as you said it's all about preference but as much as we keep going na tunaendelea kusonga it's for us young sio yenye sasa tunafanya kile tunadu you don't know where we'll be landing like 5 years from now
exactly.
You guys will be at directors maybe you'll be in a better position all me I'll be advocating for is kusikwe na hiyo toxic work environment as much as watu wanabashio generation Z may know our parents could tolerate a lot of bullshit but Sasa niambie, unajua at least ilikuwa unatolerate your bullshit, lakini for that one rule. Venye nikuwa nasema, yeah. Sahi niambie kuna three rules, na wana expect utolerate all that. Unaona pia, as humans, kuna hiyo limit bwana. Lakini those memes, hizo nazo ziliniua.
Sahi, like venye mlikuwa mnateta ati job imeandikwa hapo hivyo, anataka sijui ukuwe creative director, ukuwe copywriter, ukuwe strategist and all that. Ni market yetu ndio iko hivyo. Mm-hmm. As in, market yetu, tuseme, especially in our field, wasea hakuna hiyo ati msee umespecialize. Like, tuseme ukienda Europe, kuna msee anakuanga job, yeah, I'm specializing type, okay, typography. Sisi huko wezi sema ati, oh, mini type designer peke, uta get your job. Alafu,
but ime kam na, ime kam pia na, semaji. Sita sema kwa desperate.
Ani desperate, by the juu. Max picture, umse amika.
Mi mkwa nasali moja. For, ata ya hata hapa hivi in Kenya. Kasa iteme, kupatia kituka 10 million kumbie. Endo ufanye, maybe project ABC. Ukienda utafute mse, utenda utafute kama tseme una need kushoot video fulani. Utenda utafute specifically mse anafanya videography. Naweza kuwa mimi ni mkali kwa videography, but kuja upate kwa portfolio yangu nimeandika videographer, designer, painter, nini, most probably utapiku mse anafanya videography, si ndio? So even the same, like when mimi nafikiria in terms of seti hauwezi, of course, like unaweza nacha, like mse ajue hizi vitu zote, na pia utry kuhaya wasi wanyafanya hizi stuff zote. But one, most of it zinawanulizia, hakuna school zenye ziko equipped kufunza mse kufanya hizi vitu zote. Hiyo ni one. So kupata mse mwenye ako well trained in all these things ni ngumu. Maybe tu mtu akuja aanze ku learn on the job akifanya.
Like ama internship. So niambie internship.
Alafu tu if like tuseme kasa hiyo amu hire mse mwenye anafanya hizi stuff zote, maybe ako strong in design, alafu vitu kama kasa hii mtu akwambie, nayo si ulifanya animation shule niliona, kuja ufanye huku hivi hizi vitu za nini. Yes, inaweza kuchukua like 2 months ndio ufike like uanze like unaweza fanya hizo animation 1 2 3. But job yako itakuwa as good as venye ni iko. So kama if you wanted something like any quality. Ukigo out of here, kwa sababu nowadays it's not lazima to hire mtu, unaweza fanya like those contractual things ama ukwe na mse tu like on the side mwenye kama una need vitu kama kitu kama tuseme GIF ama like a squeeze bar ama something, utamwambia utanifanyia hii. Umesema sitting specifically for you, but nina nini. So like inaingia kwa hiyo ecosystem ya the company that you work for, that kama tuko na hii idea tunafaa kuwa na hizi ads 1 2 3, huyo atafanya like the idea, like how posts zitakaa na print na nini. Alafu once tuko na the idea, maybe hata mtambie copywriter, you know, andike the script na nini, mwambie umse your contractual basis, maybe mnamlipa 20 for your project plan.
John, acha nikuulize swali moja, ama niulize swali moja. Max in designer. Ni skill ngapi umelearn ama una learning daily?
Yes, I do that.
Sasa unajifunza web.
Ndio. Na learn web. Aya. Wacha kwanza before ni
jibu. Acha kwanza hiyo web. Design peke yake. Kuna layout, kuna posters, kuna nini?
Sasa mimi na kwa project manager, to be honest, I have been able to learn my team. Najua strongholds za kila mse. Kaa wewe najonga stronghold yako, si ndio? Najua stronghold ya John. Like in design, there is all that. Kuna ule mse najua nikikam kama ni illustrations, kama ni layouts, ama kama ni social media. Let me just use those three at the moment. Najua Brayo anakonga main vision something, si ndio? See, definitely I'll go if it's something that I want it to be 100% good. Will I go to someone who's doing all three of them, or one person who's quite good and he'll give me 100%?
Nimna ulize swali on whose perspective, the employer ama sisi ka watu wenye su apply the jobs? Employer
and
employer, yeah, someone. Employer, we name to probably anataka cut cost.
Yes, I get that.
Yeah, haja kuforce ukam interview. Yeah, amewandikitaka designer, ufanyi copywriting, ufanyi nini. Haja kuforce ukam interview.
Aya, your disparity indio may lead to them taking advantage.
Ndiyo, acha nkulize hivi. If in the near future, venye alikuwa anasema unataka kulearn coding ni na nini hizi vitu zote, uende ukwe really good at it, like uko unaweza code, unaweza fanya nini na nini, unaweza fanya videography and all that, utakubali ulipwe pesa ulipwa sahi. So inamaanisha hata umse mwenye anajua na hayo umse anajua is not that good. So ndio nasema like it's all about course, like sasa ndio nasema in the near future like kiendelee hivi hiyo itakuwa the norm, like badala ya kuhaya
itageuka hiyo pia si tukio employers itabaki jumi nilifanywa hivyo asi basi we will take
it's the cheaper after two mtu mwenye anaweza fanya hizi vitu zote.
So unaona like, me what I'm advocating is like culture yenye imeanza kuzaliwa sasa imeanza kwa it is quite bad.
Messi support by the
juu utaniambia brayo wewe sasa unajua you work in an agency, you know how much work a videographer and how much time they put storyboarding you puzi yote, then you have to card designer pia uko na a lot of work na upuzi yote unafanya, then unaambia bado endo copywriter uta storyboard sangapi na ku envision whatever ama kurecord. Unajua baadhi ya sio fikiria bwana camera tu weko hapo hivyo alafu the recording happens. Sikuzi kuna hizo drones. Like I'm not saying I get it, it's all about job market.
But ukiangalia companies zenye zifanya hivyo mostly ni startups.
Na
zinaangalia vizuri.
The more people do it. Mm-hmm. Na watu wengine waone ah si wao wengine wanafanya and it's working for them. See,
definitely unajua you won't get 100%.
This semi for nini nasema like the more kama tuseme sahi mse mwenye na kwa hiyo startup atoke aende place nyingine. Aanze kufikiria okay, hii company he make as much money as I need cut save some cost nini na nini. Na tuko na videographer, copywriter, designer nani. Amwe ai. Hata tafute jamaa mmoja afanye kazi yote. Aseme on my previous job that's what you did. Nani atakata? Yeah. Mtu atasema ati apada, we shouldn't do that.
as we come to an end though, it is more of like misko sure if this is the right, it's not the right thing, na pia we get it at times, it's because of how situations iko, it's like ile time siko na after attachment na ile time hiyo time ndio watu walianza kuwa vocal start being your interns na hiyo time hadi gava ikafiga watu lugha bana akasema hey interns wana forget hii. We've all been in that position of being interns. As much as hiyo job inakupatia some experience and all that, but kuna msi hana hata hiyo fare kufika hiyo business. Unajua ile challenge ya internships. Mnajua tu kama mpiga internship na mnajua hizo struggles yuko hapo. And your advocation in your take place your time, at least ili saidia companies zingine zikastuka zikaanza kutoa ka kitu. But wewe niambie ingeendelea ngatu hivyo singegeuka ni culture ya Kenya ya bwana kitu bwana see me I'm giving you experience but yeah run machine don't tumerukia vitu nyingi leo tumepiga circle nzima. Thank you so much bro for leo kuamua kuacha kuwa mumama na kuogopa mic and sharing a bit on the creative side. Me always get people who tell me that as you, but your circle is full of designers and you guys look as if after school mlango ilifunguka. But pia kuna two challenges, at least Bram mentioned a few as we keep mentioning some as we move on. John amegeuka photographer leo.
Sasa unajua utataka kutengeneza content ya anniversary utaka hapa utaumia.
Yeah, next week we'll be celebrating our then I mentioned at the start.
Kwanza na fuck post unja last time nilipost ilikuwa tiki nini episode 1 kwa Instagram yangu. Na kwa hiyo team yote nimegraduate tumeanza kazi. Maybe nimpata watu wote.
Anyway, John, anything you want to add on?
No, not really. For people in the toxic environment, kama una backup, I don't know toxic idea. But if like una like if you're in an environment and you know like you don't want to work there and you can find a different place to work in, then try.
Kakuna.
Ati? Kama hakuna sinapambana na hali, so utafanya nini? Because at the end of the day, misi hezi kuambia wache job yako na ukirudi nyumbani, like, when do you fuck to after about the food? Because, yes, uneza kuwa unahepa e-stress ya huku, but utaenda nyumbani utapati yo stress. Sasa ya, tatua food wapi, ntadishi nini. Na yu ni a different type of stress. So, as much as you can, uneza try ile quiz to alleviate stress zako kwa sukaa mimi. What I try to do, na kwanga tu na time ya either like nisome stuff zangu, ni watch episode moja mbili, nikiamka asubuhi before niende job, nitaona like YouTube video hivi ya ka 20 minutes, ni kula breako. Unajua like those things zenye zinakusaidia tu like ufeel, as much as niko huko hivi, uko fresh kidogo. So once in a while, ama ikifika hata lunch time, unaweza toka utembee. So I don't know, these things you can try like hold on during the time when you're not work huko. And as you look for another solution, then once you're done, we'll top out something else. So, I don't know.
Pugito, last words, my handles, my ease of tuzo, tina. Handles.
Ah, good.
Tell me if you're going to keep on.
The sun is finest.
DJ wawe. Ah, but then it's a convention.
Yes, I mean, Makata, we move on. We move on.
Yeah, thank you, John. Thank you, John. Yeah, but I mean, this is regalia, <you're> man.
Your house parties.
Don't a crop your part.
Yeah. For your house parties, Mkidai, DJ Rich.
Stop your part.
Yeah, thank you for listening to this episode. I hope Wawenka, oh, Omuka will, yeah,
John unakata.
Luna will be coming back. And
Ndakuja.
And as much as you're supporting United, stay strong. Taki kusikia huku inje buwana, labda umejifanya.
Did not come here to suffer.
Yeah, shout out to Shakwe and Ian.
Shout out to Shakwe, Ian ajoku nyako.
Hopefully it'll be here for the next episode, and make sure to listen to the other episodes if this is your first episode. And yeah, follow our platforms, Creative Shade _ on
Instagram
and Creative Shade on YouTube. Shout out to
Creative
Benito
on Twitter.
Oh. Shout out to Benito and Trio Media and Dagi pia
mmeo. Wewe jamaa umetusneko ikijiga hata na yeye.
Yeah, stay safe.
And sanitize.